kodwa wazongumana ndathatheka sibekwa ndithanda ubuhle bakho baby ndiyababona bonke akekho fana nawe usisiphiwo kum
Oh.